waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa maalin khamiisa bisha Janaayo inay tahay 7 sanadka 2022. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn tallaalkii coronavirus oo ugu horreeyey oo ka bilaaban doona dalka Australia bisha soo socota. Aqalka Kongareeska Mareykankuna waxa uu yeeshay kulan kadib markii koox taageeraysa Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareeska ee dalkaasi. Talaalkii ugu horreeyay ee coronavirus ayaa laga bilaabi doonaa dalka Australia bisha soo socota bartamaha ama dhamaadka bisha Febraayo. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in 4 milyan oo Australiana oo ay ku jiraan dadka waayeelka shaqaalaha caafimaadka la filayo in laga talaalo COVID-19 marka la gaaro bisha Maarso dhamaadkeeda. Hay'adda daawooyinka dalkan Australia ee la yiraahdo Therapeutic Goods Administration TGA na loo soo gaabiyo ayaa la filayaa inay ansixiso talaalka shirkadda Pfizer dhamaadka bishan Janaayo, iyadoo talaalo kalena markaas ay ku xigi doonaan. Laakiin ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa xasuusinaya shacabka Australia in qorshayaasha ammaanka COVID-19 ay sii socon doonaan sanadka oo dhan talaalka ka sokow. Talaalka markii la helo macnaheedu ma aha inuu wax walba daaweynayo. Markii talaalka la bilaabo, nidaamka amniga COVID-19 ma dhammaanayo, wuu sii socon doonaa. Nidaamka ammaanka COVID-19 ayaa sii socon doona 2021 ayuu ra'iisul wasaaruhu, waxaana intaas uu ku daray intaasu ay tahay difaaca ugu weyn iyo weliba dagaalka lagula jiro caabuqa dalkan Australia iyo caalamka oo dhan. Aqalka Kongareeska dalka Mareykankuna kulan ay yeesheen oo ay ku doonayaan inay ku ansixiyaan doorashada madaxweynaha la doortay Joe Biden kadib markii kooxo taageersan Donald Trump ay weerareen aqalka baarlamaanka ee dalkaasi ee Capitol loo yaqaano. Ugu yaraan 4 qof ayaa geeriyooday, kontumeeyo kalena waa la xiray kadib markii boqolaal taageerayaasha Donald Trump ay weerareen aqalka baarlamaanka iyagoo isku dayay inay joojiyaan guusha Joe Biden ee doorashadii looga adkaaday madaxweynaha. Kongareeska ayaa se dib hawlahooda u bilaabay iyagoo tirinaya codadka Electoral College-ka loo yaqaano si markaasi loo xaqiijiyo guusha Joe Biden ee 2020 doorashadii dhacday. Tan ayaa imanaysa iyadoo dadka degan caasimada Washington DC hadda bandow lagu soo rogay habeenkii. Jack Schumer waa madaxa aqalka sanadka ee xisbiga Demokraatiga oo hadda iyagu aqlabiyadan haysan balse heli doona, isagoo oo ka hadlaya kadib markii dib ay u kulmeen xildhibaanada sanadku ayuu waxa uu sheegay in Demokraatiyadu ay ugu dambeynta guuleysan doonto. Janaayo 6-deedu waxay noqon doontaa mid ka mid ah maalmaha madow ee soo maray taariikhda dalka Mareykanka. Maanta waxa dhacayna ma ahayn, ayuu yiri, wax iska dhacay oo lama filaan ah. Madaxweynaha ayaa buunbuuniyay, ayuu yiri, oo taageeray quraafaadyo been abuura. Madaxweynaha ayaa ku dhiirigeliyay, ayuu yiri, dadkaasi inay yimaadaan caasimada dalka. Kelmadaha uu ku dhiirigelinayay ama ku kicinayay iyo beentiisa ayaana qayb ka ahaa, buu yiri. Runtiina dhacdada maanta ma aysan dhacdeen la'aantiis waa madaxweynaha. Siyaasiyiinta dalka Australia ayaa ka hadlay dibadbaxyadaasi ka dhacay dalka Mareykanka oo lagu doonayay in lagu joojiyo guusha madaxweynaha la doortay Joe Biden. Fariin uu ku qoray warbaahinta bulshada ayuu ra'iisul wasaare Scott Morrison iyo wasiiradda arrimaha dibadda Marie Spain waxa ay cambaareeyeen rabshada dalkaas si ka dhacday, waxayna ku baaqeen in si nabad ah awooda ama xukunka dalkaasi lagula kala wareego. Hoggaamiyaha mucaaradka Labour-ka Anthony Albanese ayaa dhaliilay madaxweynaha hadda xilka haya dalka Mareykanka Donald Trump oo sii wada ayuu yiri inuu sameeyo eedo la xiriira isdabamarin lagu sameeyay doorashada Victoriana case aan la garanayn halka laga soo qaaday oo uu qaaday qof booqday xarunta dukaamada waaweyn ee Chadstone kana qayb galay sidoo kale ciyaartii cricketka ee India iyo Australia ayaa xanuunkiisa hadda lala xiriirinaya xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney oo xanuunku uu ka dilaacay Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in maamulayaasha caafimaadku aysan weli hubin sida xanuunkaasi uu Sydney uga soo gudbay oo ninkan Melbourne u soo gaaray. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku maanta aan laga helin wax kaysasa oo xanuunka coronavirus waa maanta Khamiis bisha Janaayana ay tahay 7-da. Natiijadan ayaa ah markii ugu horeysay muddo asbuuc ka badan oo wax kaysa aan laga helin gobolka, iyadoo 32,000 oo qof dad ka badan ay xanuunka iska baareen. Dalka Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga ayaa helaya baa la yiraahdaa aqlabiyadda aqalka sanadka kadib markii ay ku guuleysteen 2 kursi oo aad muhiim u ahaa kadib doorashadii gobolka Georgia. John Ossoff ayaa ku doodaya hadda inuu ku guuleystay mid ka mid ah kuraasta sanadka ee doorashada gaarka ee ka dhacaysay gobolkaasi Georgia, isagoo helay in ka badan 100% codadkii dadka laga qaaday kadib markii 98% codadka la tiriyay xilli horena. Isla ninka kale ee xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan Raphael Warnock ayaa taariikh sameeyay kadib markii isaguna kursiga kale ee Georgia uu ku guuleystay, kaasoo noqonaya senatorkii u horeeyay oo gobolkaas laga soo doorto oo ah nin madow. Xisbiga Dimuqraadiyiinta ayaa hadda la wareegaya aqlabiyadda aqalka sanadka iyo weliba aqalka wakiilada iyo weliba aqalka cad. Tan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo saddexdaba ay isku hayaan wixii ka dambeeyay 2009-kii. Warbaahinta bulshada ee Twitter-ka iyo Facebook-ka ayaa labaduba joojiyay ama hakiyay account-ka uu madaxweyne Donald Trump ku lahaa labadaasi warbaahinood kadib markii ay u muuqatay inuu taageerayay rabshadihii ka socday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ee Capitol-ka la yiraahdo. Twitter-ka ayaa sheegay in account-kii madaxweyne Donald Trump la xiri doono muddo 12 saacadood kadib markii uu ku xadgudbay ayaa la yiri shuruucda iyo nidaamka u dhigan Twitter-ka. Saadaasha hawada berita oo jimcaha magaalada Melbourne inta badan waa cadceed iyo 25 degree, halka Sydney ay tahay qayb ahaan daruur iyo 23 degree.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.